Sonen radone segala Amerikat. Radone VOA saganta afan oromo wetata haga jimatat galgal sati lama wada ka sati sadit metrabandi kudan sagali didami lama fi didami shanirati sanida barsinu kar da kunan mantan jalgam. Baroto legal chuma olin tesen nagaya hagayiti kudan barikum lama kudani saddeti targuyan jimat radone VOA afan oromo ti nail sati fi radone rat sanida barsu jiru saka su jirtani di adda jan ansora halaqit.
Kalau duduk di semua nama dan di tidak gifat atau kenya umni tisakan federal Ethiopia humna liu polis jera murakan hidano hikuf demu taumbe kamejira matodoro arakam nukesa toko.
Waranu manku ni intorbala manda brankesa korre la faje duti ararge baha kesate nama didameh ala fiti. Radio tanah manida Ethiopia tiba ke satu ko buat dunia magar sat berkum ko toko kum toko ibu segala itu rubah tami jajal kabe kita mah bah nam bayi rakan wana kakak ke sada beri ke satu ko gam kani namu mutman Ethiopia Djibouti ke sah lami sah kerak kumas sadi biyat tegal cujur tu tuhin wana rekam ke sah hak toko nama tu dunitem.
Humni tisa federala Ethiopia kan imisa wal filmisi saate liyu polisi kan ikkachisu jirutawu ministerin itisa beksise jira. Ala nageenye bulchisa nanno Somali kesa toa chufis command posting gamta toko arrundi samunsa bekame jira. Gabasa kana Mukhtar Jamal tu finfinne raerge.
Tiba kana nanno Somali Ethiopia magala jijiga fida gahabur kan nem biroda balatieti nin trafama oma me nageenye bade hawasni gaga amagudda kesa bu eti nin jira. Kesao erga humni itisabiyati fi polisi federala na nichatiman defate humna polisi adda yoka liyu hayli jadameti ni uwama mudurna nichato hatu fi polisi federala gidduti walabbi fi morkin ango umamu isa tukafa mahawasa bira. Halu makanan heddun isani magala gadila kisani bahudan erga busona tigalani goli kasa jira chule dahimatu. Dima kana tasgabbesu hawasa hojjin hojjetama jira chu mangudota fi ugazota le akka marisa jiru dubata ministeri itisabiyya. Ministeri itisabiyya ti director in doctrination fi communication major general Muhammad Tasamma akajaniti dimma kanaratti guya hatta marin tasfa mejira
እንግሊዝ ዛሬ ድግድጋ ላይ የክልል ልዩ ኃይሎችና የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች አመራሮች በጋራ
ወይ እጋር ልዩ ኃይልና ንቻፊ ፖሊሲን ፌደራላ መሪ ወሊኒ ታሰኒ ይሩ ወሊኑ ጀተሙ አከቀቡፊ ከነን መጋላ በቀሰኒ ጎለን መሪ ሳኒ ነገኛ አካዴሚ ሰንጭምስነ ሆጀታ ጅራ ካላን አላ ኡመተከሰ ሶዳን ሂንጅራ ሁምኖኒ ሙፈተኒ ባን kunin hawasa fi dabile mi somarat akami dain akapsifne sodan wanjrun hojin nanole hundati kindominan jalqaw mejram
ergahumni addakuni jijjiga fi nanno isati di bametini bae kesayu anale godina hararge baha nanno oromia hedduratti tarkan fi fi midan halilan akka haratti jalqabametini hawasara midan dakqaba jiraachu dubata godina hararge bahalle analen dangar jiran kanne akka cinaksan babille mayu mulukke mino kumbi fi kanne birolle kanne goli humni adda somale kaasa jirukanan midamne dan dubatani da major general muhammad tasammalle kanne tokkolama sadita anitini bibittinna hani gamba bosona galun hawasa golan kannin duka bune adamsine hawasa wajjin akkana gahan debi antasif najadan
tatkaw ye tawassanu wede talayya kai yedutun ye kinlo liyu hayloch bawassay milko abzanyochu ahun
liyu polisi lenna nicha hidatani bakka garagara deman maridan qamoji nagenya akkatanu je tamajram kanan ala kannen tokolama sadisani bibitnani bosana galan ummanis humni nageñas barbade akka khara negeet devi antasisuf hojin ojjetama jira garu hal negeñeture beita kanarra kanke hunda takitti dansresun hindanda muta
gabas radio sagale america tif kindai Mukhtar Jamal Adama
Mummich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed baje tabara ufu enna parlama biyettif esanit lamiwon Ethiopia alajiratani flamiwon biyota ala hiddadalat Ethiopia makiyato guyatti duganirra anki Sudan guyatti dollar tokko lamiwon Ethiopia kesajiratan akagargaran wamichet esan fura tamargachu satin gumin misenso talamiwon alajiratan kudashan of kesa qabukan diaspora trust fund jedamu hunde same jira Mumich Minister Abi Ahmed, Malang Lambiwan Ethiopia, Lambiwan Alat, Alat Ethiopia, Guma Chankun, Utu Santimito Kole Kesambadin, Buale Misoma, Biyati Kesajran Kesatik Awale Mulataniv, Chufud Afkanul Fumutau, Mirkanisanijran. Wamicha Mumicha Minister Ethiopia Kanasimachulan, Tabatoti Finance Sararka Dunya Kesati, Hayon Oguma Sadarka Olana Tin Ojetan, Professor Oniv Koratoni University Lebe Bekamu Kesa Ojetan, Falmitoni Mirgat Alanama Duran, Ita Mirgat Alanama Ethiopia Kesa, Keka Turankan Kesa Targaman, Lemuan Ethiopia, Lemuan Biyota Alat, Alat Ethiopia Kudashan, Fedasanitin, Tajajil Udaf, Kangumikana Kesa Tirmatan Taunis Bekamejra, Duratan Gumikana, California State University, Kansam Baran Bernardino Jrutti, Hayu Science Siasaf Serakatan, Professor Al Mariam, Yokan Lamayo Gabra Mariam, Yotan, Namun Bebekamon Akka Artista Majbayene, Abak Abenya, Ubo Teshitewako, Kanakesatikan Argaman Tom Bekamejra, Udunam Bafkam Lukanum.
Samantha Jagasu Jetantur, Radoni VOA Seganta Afan Oromoti. Warane liyu polis akorre la faje lutti harar ge baha ke sa khaleq of daim gan khudani wali namsadi fita turbal lamand bran ke sa tammo ana ka jinaksel babille minno qumbi minno qumbi ti fi mayu mulke khe saletti karnama diddami jahanura khalubu khamfitani khamamade senijer muktar jamalitti adamanu ergadutan
Anale godina harar ge baha nanno somale etiopiatin waldangesan fi halellan ak haratitti nurratti banama jira jechu danjira tonni dubbatatin injiru kesattu anale cinaksan babille mayu mulluketi fi mino kombitti bika haradan halakin dawen kamule hidatanin namonni heddun ajje fama jira chu dubbatama tibbu makana halella bika haratin baname kanan bala ana mino kombitti dakkabe gabasun kenneni adatama guya kamisa ganama kan dakkabe ammo kambira hawasni halakanan ibsata Halilani Roamaka, whom the Adda Policy Sumaleti, Nurati gave Famatin in Jerajetin in Hawas Nihimatokuni, Kan Sadarka Umri, Namota Yu at the Himbabni, Daimanile, Garajabin Nankangalafata, Jurudan Himatu, Charan, Daima Wagakut, and Jose Arif, Guyaka Misagalgala, Pukasan, Ache from Tele Kanuma, Hat Jose Ade, Mariama Ibrahim Tate, Isak Kanatikazu.
Your next policy, Rasasanda, but he's still at sea, Sugar Muhana Mukhari Muhana Rasasan Gadjis. Your name Brady there, Dogahazan Mugarti there, but the man is Yidan, the Yagas are too much to do there. The Maitan is even on everything. Bonya Farmati Razazam Mati, Bonya, something else, and I want to borrow him. Then Makati sent you to do a mother, Madame Kaleda, a decent Kalidia, Takunotana, saying it.
Halila Yero Amaka, Tasati Dufanitin, Lamile Kulura Tas Famatin in Jurukuni, Hamate de Majra. Isakan Ale Namni Hedudu Afsati Lamut Milkanesu. It Gafataman Wajra Bulchin Safina Genya Anna Minokumbi Obo Jibril Nuro.
Atiti Zomalek Matranitu Bade, Moikani, Tenga Pasatuante, Namakon Rajese, Yimada, Namakole Shakiri, Amandarido, Mundu Shakira, Rodenga Degale, Mudio, Vatira, Omri, Yamato, Dora, or Rima Divatema, Rufani, Adjacent Gratia, Gorani Aranda, Jeneka,
Halilam Bifaharatin Egalekuni, Anale, Dangana, no Sumale Regiran, Hedu. Timul Atajira Chule, Godini Harage Baha, if set in Injira. Wajir Imoto Communication, Godina Harage Baha, Aka Radio Sagale America, if seti, Yero Torbal Lamahinchal Kesati, Nama Ajesu, Kabena Berbade Sud Afimana Guburati, Rajave Sahed Dutu Atamajira and Dubatu, Itigavatam Tun Wajir Imoto Communication, Godina Harage Baha, Ade Miski Mohammed.
Anamaji Muzuketi, so the Arama Fitinati, Kandukasni, Nubani, the Tonina no Somali, and the Mantanati, Javasaka. Communication is not taken down. So, I'm a different job and do a book or ten. I'm a good and some day. Gujaritan is a basic case. Hankaka can do the good in a communication case. A Konkun Anna and Afaniki, Anna Babulikator, take a Safu, Anna Babulikator, and Manin Kesafu, Ada, and Kesati, Manin Gubate. kan jiru ta'uu isaa
halellaaleen lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiran kunneen kan ummata bakka hin buune garuu namoonni naannicha jeequu barbaadan maqaa babal'ifannaa lafaatiin kan raawwataatiin jiran ta'uu addee miskiin kaasaniitiin hin jiru isa kana ammoo namni qulqulluun gidduutti miidhamuu mannaa nagahaa fi tasgabbiidhaan akka furamuu danda'uuf naannoofillee beeksifnee garuu ammatti fala hin arganneen kaasu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa tasaamoo godinni Harargee bahaa humna dabee osoo ta'in namoonni nagahaa gidduutti miidhamuu waan hin qabne jecha karaa nagahaatiin hiikuuf yaalii taasisaa ta'e inni immoo rakkoon kun karaa nagahaatiin hiikachuu hin dandeenye humni yaalii poolisii kan jedhamu. Nama dagachiiseeti nama dakanda'u nama nagayaa jatti waraana banuutu. Hanga danda'ametti tokko hawaasa isaa tasgabbeessuudha. Hawaasni naannoo sanii rakkoon hammaatan akka dandaqqabne humna naannoo san jiru qindeesse rakkoo kana ittisaati kan jiru. Yaa'u ammallee haa ta'u malee mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota gurguddaa naannoo daangaa kanatti buutuudhaan namoota naannoo daangaa jiru kana. Rakkoo irra dhaqqabu shoolii ni talataa ture guddaa ture torbee kana keessa.
Tarkaanfiin bifa haaraatiin eegale kuni erga jijjigaa fi naannoon isii humna federaalaatii fi ittisa biyyaatiin to'atamee asillee ta'uudha hawaasni kan kaasu. Humni ittisa biyyaa naannoo kanatti qubatee to'annaa taasisaa jiru rakkoo kana fala fiduudhaaf maal hojjetaa jiraan kan gaafanne raayyaa ittisa biyyaatti daayireektarri indoktirineeshinii fi qunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa warroota abdii kutanii fi naannicha gooluu barbaadantutti fudhataa jira isa kana furuudhaaf. Filee hawaasa wajjin irratti hojjetaa jirra jedhan.
Baasochuun baay'ee shibbirna ebitibituu akkaan yoonuu yetoosanu waganoota kazaa raaqa bira mallisoo dizaayinii tiraalama.
Qaamonni muraasni garee shororkaa fi jeequmsichaa ta'an duubatti fagaatanii deebi'anii hojii akka kanaa hojjechuufis uummata shororkeessuufis hojiin piroopoogaandaa isaan hojjetan ni jira. Isa kanas qaamoliin nageenyaa jaarsoon ugaazoon sadarkaa sadarkaan gama uummataatti seenuudhaan gandootatti garbuudhaan. Hojiin hojjetaa jiran ni jira.
Rakkoo guyyuu namni du'u kana akka fala itti laatamuuf hojiin hojjetamaa jiru maali? Lammiileedhaaf wabii jireenyaa kennuufoo maaltu taasifamaa jiraan gaafiidhaaf irra deddeebineetiniin biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka deebii nuuf kennaniif yaalii taasifnullee osoo nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'eef Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC irraa sanii dabaruu jirtu caqasuu jirtan waan hafe dabarra. Baqattooti Oromoo Jibuutii jiran rakkoo nageenyaa hedduu keessa jira jedhaniitiin himuutti jiran rakkoon tun akka warri VOA itti himetti waan naannoo Somaaleetii fi Dirree Dawaa keessatti ta'etti gara isaaniillee tarkinnaan dhufe mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin nama Itoophiyaa 3000 Jibuutii biyyatti galchuu jira jedha Galmoo Daawititti Naayiroobiin werge.
Rakkinni jira namni bakka takkatti walitti qabatee nama 1500 nama 1600 ta'a ariibaa bakka jaanii walitti qabamanii jiranii furdinni tokko kan waan kan nameetis hin jiru ambaasiinis dhufeetuma deemaa nama halkan itti bu'anii gataa jiran gaanaa gaafurmaanni gama ambaasiitiin kan nameetis hin jiru uummanni gaageejjiba erganii mootummaan Jibuutii namatti gurraacha jirti biyyarra isaan gaa namni Itoophiyaa kun akkuma walitti qabamee namni Oromoo akkasii mooraa keessa jira kun ariibaa bakka jaan.
Kadhageessanii baqataa Oromoo Jibuutiidha waa'ee rakkoo nageenyaa baqattoota Oromochi jiran irra ga'aa jiru dubbataniidha. Isaanis baqattoonni Oromoo Jibuutii jiran balaawwan isaan irra dhaqqabaa jiruu fi rakkoo keessa jiruu jedhu. Ka'umsi rakkoo kanaa magaalaa Jibjigaa fi Dirree Dawaa keessatti rakkoon nageenyaa uumame sababa jedhurraa ka'us baqattoonni dubbatu. Kanaanis miidhaan qaamaa nama rakka ga'e kan lubbuun darbis jiraa jedhu baqattoonni.
Hagayyaa guyyaa shanii jalqabe galgala isaa miidhaa hedduu geeffamee namni du'ellee ni jira. Ammallee namni qadhaawamee ni jira. Mataa falaxanis ni jira. Qadhaawames hedduudha.
Haga yoonaa lakkoofsa baqattoota ajjeefaman jedhamanii wanti adda ba'ee jiraachuu baatus baqataan tokko garuu baqattoonni gara ja'a ta'an rakkoo walitti bu'iinsaa kana keessatti lubbuun isaanii darbeera jedha. Dheengadda bakka Ajaablee jedhamutti lammiilee Oromoo sadii kan Amaaraa tokkoo fi ijoollee walloo lamatti ajjeefame. Kaleessa immoo mucaa Oromoo tokko isaa cuupheedhaan ajjeefame arganii reeffa isaa ijoolleen gara embaasii Itoophiyaatti geessaniiru jedhu. Namoonni baqattoota irratti balaa geessan kun eenyummaan isaanii wanti beekamu akka hin jirree fi baqattoonni kana baqaqee isaaniitti ba'anii wal duuka qubatanii akka jiran baqataan Oromoo kaan nuti haasofsiifne ni dubbatu. Dabalataanis baqattoota irra miidhaa qaamaa qofa utuu hin taane kanneen qabeenya qaban illee dukkaanaa fi manneetiin daldalaa duraa saamamuuf dubbatu. Baqattoonni kun magaalaa Jibuutii bakka Ariibaan jedhamuttis dabalata Nagaarii iddoo jedhamu qubatanii kan jiran yoo ta'an mootummaa Jibuutiitti akkasumas imbaasii Itoophiyaa Jibuutii jiruun gara biyya keenyaatti nu deebisaa jennee iyyannus deebii hin arganne jedhu. Mootummaan Jibuutii namoota balaa baqattoota Oromoo irra geessan gochaa akkasii irraa akka of qusatan sababa maalii biyyattiitiin himeera.
atau yumale, bagatun itu dubis ne, warna genya kabicisan biyati kesati, yomi dam bagatun teragau, calisani ilalu jadu. Mita bagatun teraga ajarukan, jibuti tambah sedray itu piau bosame bo fitamu adebo gafacuf ya leturre. Kalau sijil kabeh rosaner ganu, yeroin kabu borderan itu debi ade bijerunuf kenani, sana border isaner gacuin dan denye. Bagatun temana bagatun ijaran kan ada abati ko dan tu tapi bagatun tergaru IOM, gergar samura sa ko cakika juruyotau halik lensa kesumat aduvio ini, daiman isaner jalami ajaracu double ni dubatu bagatun ni. Galgalah kan agar umat umman itu pergi sebahasin, lembelai itu pergi buat jiran kuma sedi kerabiyat itu debi sufa katai ifam sera. Isan kesa arab katun itu balam, baburan kerabiyat itu debi aniutan, namota kan afanis halu mal fakatun akar debi suda, umat umman kabisise. Akar abad itu katayuan isyar jadutti, jibuti kes pakatuta itu pergi kuma kurani ul tujaratu. Gabas radio segala Amerika, Galmo David, Nairobi.
Kepada negijal kami, dekika aku ani shaniyane, isani bijir sana legar galgal sate lama fi dekika afur tamai wait demujira, tamjaga sujutan turadu ni view. Segan tafan romot. Kadu bifnef lagi nira. Obat dunia magar sa, nama mantan gan shantami sadeit, gaf ni gaf gan ni sa, adu akin ni jadutte. Rakko romoti fal mudah mujru, kapsau tujru milu ti sawal ini Sudan keset kapan? Amantan nam gan gaf kapan gan di dami salit? Egi suniyu hidama bah omakana hanke dabrejer. Wario thana diotan mutumani tiopia hidayas kesal le nam toko. Refu finfinet bil bilat ini wanita syarat odifatne.
Bara kudasabali torbatani ja kase kalau kau sabashat mana hidah dada kesan tulis jur kerjil le jadama okan mo alam berkali nanu era juru kan kesan ti sibi bara ogaja si jadama ni hidah kesan tu ini lamata mo kalau kau sabashat bara kudasabali sabal kase amma kuma lama si sabdeti wala kesan rati itu mo kesan tulis kuma lama sabdeti gani jota murtai hidah kesan be boda kuma lama si sadal ammas nabtana kufsa abashati jia mudde kesa ammasi marsa sa dafa tuwarno jara ule amma adwalesa isa darbikana kesa manum haida kesa ntureje cha
gafa sudanisi kama nama ganne kanki hagam amma nam ganne shantami saddeeti
gafa ani isa talkabaka wabu umurni siya gara dirdeni sadi
gafa si gafa barkum tuko ibisa galif torba tami jaa maaf si hidani
iso chuma ummata oromo haaluma jiru faano walikabate akudasagal jata moota kesa transform kesa ya panso chibudate godaturani wala sani si meeson kesa ki hirmanya buddhan godaturani sanu mankanko walikabate ni ahalli biya kesa mijaato dinanan gara biya ala donde majurus diru warani darji da danga che ala turi waran san harkab ne tan achi ka bani biya kesa ti nati bani hida ke sat ga ja fi ti ala manat si sani nagalla ti sani jecha
ga fa ses de mujir sila
ani gar biya ala gar sudan ki atumani nafana fi obelewani izolleni hedun injira turani nama shantanit de ma to reyu ablen ummat oromo sochi godan kesa to qadda bi summa oromo tre barbade de ma to reyu jecha harka dina kan bule gagan
nami bar sun kesu walin kaba mtane nufa warre shanan waliyya tan ka kaba sun jira nufa
to ko gabu gamma cuda ijalama shofto tidalon nisa yero char tara bar ko sagal sagal tan to ko lubu sa garfe cha war kun mo ijoluma bidgale sati amman tan insan kuni makabu an ve hinge ku kuma ta sat dan da rasul ki
gafas e min e tas hidani mani da sun mal fakkat gafas
sudan yugga na fidani a korta tisi karan walakka bakka ta kasira bolla ke kusa me shafi bolla ma ban kari da kan jira muka warana san ke sat mi hidani jacce da aci ke san ba sani magara karan guyala me da lubuce ni boda asmara qaliyo shaleqa kan jedan koba koba mana hida qaliyani ijare baye hana yesu kanesa mana hida ke sat mi hidani jacce jota murtan san bolla mana hida sanbal anje da mutti dabar sani sanu marra no dure jirru kore dan mutti ogga torba torba mutti mutti sani gacha erga mutti na kenna me boda ma tin rakki se di tirra ga fa de tan gar khar challe magala fin sinne ke sujur alam ba kan je da me wa amma mutan ci jira me je gacha
yo accitti dam tan ka yo sudan ke satti dam tan yo eritra ke satti dam tan kan na me romo ka na me bini sawali injira na me at bet fani ok dan na maga mole insani dan
bayen sani waran dirgi kan turani yakka addadda kan hidamani isani skal walardi mana hidaa sambal kees sambal sambal baka jedhamu hidaa gud mana hidaa guddaatu jira mana hidaa kutaa gara kudhan oltu jira maqaan isaaniis kaameeraa tokko kaameeraa lama kaameeraa sadii afur shan jedhamanii maqaa akkanaatti waamaman achi keessatti nama hedduutu jiraa jechaadha.
Fakkeenyaaf maalifaa san tolchan manidhaa boollaa sun keessatti yoo isaaniidhaan wanti isaan ergaa ifaan jirti eertiraa keessatti yoo isaaniidhaan waan isaan tolchan fa'a.
Boolla san keessatti yoo hin hidhan lama lamaan kophaa kophaatti hin hidhanii jechaadha. Anii fi mucaan gabruu kan jedhaman garuu boolla tokko keessa turre jechaadha. Boolla san keessa gaacii teechisan fi boolli sun erga qotame oggaa dheeraa kan tureedha. Bineensa adda addaa horatee jechaadha. Waan akkasiisamtu nurra yaa'aa tureeyyuu jechaadha. Waan abdii kutaniif bineensi nurra yaa'u sun waan akka nutti hin dhaga'amu tureeyyuu jechaadha. San keessa darbineeti gaarii asmaraatti jijjiiramnee jechaadha.
Maal argitan achitti?
Rakkoo guddaan kan miidhaa guddaan nurra geesse magaala asmaraatti erga jijjiiramne qaamnii shaalaqaa bakka jedhamutti kophaa kophaa ta'ee dhabne bakka sanitti jechaadha miidhaa guddaan kan nurra ga'e.
Miidhaa akkamii?
Misamisanii mana leencaa kan jedhamu tokko hin jira namni kophaatti namni du'aatti murtaa'udha jedhu kan itti hidhamu kophaa jiraa jechaadha. Waan akkasii san keessatti hidhamu warri murtii du'aatti murtaa'u baay'ee tureeyyuu.
Ati illee keessa jirta?
Ana yeroo sanitti murtiin akkasii irratti hin darbine garuu murtii akkasii kanatu isaan eega jedhanitti kophaan hidhamee turaniyyuu.
Achi Finfinnee san geessanii Alembaqqaanyi san geessanii nama hagam achi san geessanii achitti maal argite?
Finfinnee kan jibbii irratti ana qofaayyuu bara 1979 fulbaan 12 Finfinneetti jijjiirratee jechaadha.
Maal nam tolchaan achitti?
Rakkoo guddaa keessa akka dabarsan dhagee jiraa jechaadha. Yeroo ani isheen sanitti garuu amma ta'e fooyya'aa ture. Yeroo san wayya jechuu nan danda'a anaaf. Kan amma marsaa mataa bara 1999 seenu kun rakkoo guddoo keessan dabarsa.
Barsuun keessa barkuun tokkoo fi 1979 sun keessa namni mootummaan dargii Alembeqqaan yookaan ammoo Karchallee keessatti Finfinneetti hidhame. Namas keessatti argitu qabda Oromoollee taanaan.
Namoonni yeroo san seenan argatti kan achi keessatti jiraachuu isaanii hubatti daawwitii isaa fa'aa tubee kumsaa fa'aa kan akka Nagaasaa kumsaa fa'aa obboleessa tubee kumsaa yookaan Maartaa kumsaa kan akka Aadde Tsahaayee haadha manaa keessa Dinaa kumsaa fa'aa kan akka Mahaammad Talifaa Abarraa Tolaa fa'aa warroonni akkasii suni. Yeroo ani mana hidhaa asmaraa sambal jijjiiramee dhufutti mana hidhaa san keessa turanii.
Ganna haga midhamtee ta'e baate.
Bara 1983 calqabarraan beekun.
Eenyufaa waliin baatan gaafas?
Ani kophaa kootan bee.
Nama achitti lubbuudhaaf fa'aa beektaa?
Darbiin nama murtii du'aa itti dabarsisan Oromo san keessatti ajjeesaa ture. Garuu namoota gaasa lubbuun isaanii darbite ani kan yaada dhuunfamu.
Dhuma irratti oomishi qaban?
2009 waa hedduu argee jira. Ijoollee Oromoo hedduutu maakalaa kan keessa ture jechaadha barasan. Kan qeensi isaanii irraa buqqee qaamni saalaa isaanii kan laamshee shamarran kan akka Awwiifa Masarrat Taaddasaa sun sannisanii waa hedduu irratti raajachaa kan turan. Kaan ajjeesanii maqaasaa abaluusa amma ammaatiif kan addaan hin baafamne ni doorsisuudha isaan reeffa isaanii ni dura harkisaa turanii jechaadha.
76 jalqabdee. Agidhiyoo kana baatetti walumattuu waggamee qidhamte.
Ganna torbiidhaa keessatti dabarsee.
Waggaa hedduu hidhamaa bahaa hidhamaa baate maatiin kan kee garam jiran quba walqabdu.
Maatii hin godhanne umurii kiyya kan jiran hir'oonni koo hundumtuu lubbuudhaan kan jiran tokko hin jirani namoota tokko tokko barbaadan jira.
Boleeyyan qabda.
Boleeyyan jedhamu hin qabu haati koo aanuma tokko biratti.
Gaafas gaaf baat sun gaaf si qaban sun barataa moo yuunivarsiitii baat moo. Qonnaan bulaa moo nama akkamiiti gaafa si qaban?
Barataan ture 2012 yuunivarsiitii seenne.
Maal ka'ee jirtan?
Yeroo gabaabduu kana keessatti waan namni jeeffadhes tokko tokko waan tokko jiru namoota hin beeku siqee jiraachan jira.
Nama akka keetii kan faamaa hin beeku?
Hedduutu jira kanas hin jechuu hin danda'u.
Am hidhamte argiteedha namte argite bool keessatti hidhamte achiin duubatti ammoo si fannisanii akka teettetti amma baatee nagaan baate maan jechuu feetu waan hedduu argite?
Hidhamuu namaa miti hidhaan ulfaattuu kan taatu. Gaafa waan hidhamaniif san dagataniidha kaayyoo san dagataniidha namni kaayyoo qabu hidhaa dhiisutii lubbuu isaatu dabarsee hin kenne nuummoo hidhamne har'a gadi bahanii jira inni guddaan hidhamuu qofa osoo hin ta'in maaliin isaanii hidhamee jedhanii of gaafachuu ijoolleen oromoo manni oromoo meeqa dhiiga isaanii dhangalaasanii hiiksisanii jiran waanan goota nuu jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii fi dhiiga isaanii dhangalaasan san yaadannee kaayyoo isaan dubbu sanis diga sanis kitan gala san san dalman gaudasi gaati san da fatan san de bisudas demu nu reje hojjetu nu reje
tana mesa de sa dalate guddat
bakka dalota koti sinne ra kilometra afurtama lit ashwa magal holota ganda kote bula galgal kuyu bakka jeda mitala de jeccha
galgal kuyu ganni kan ke agam
amman tana nama umri shantin tabbi
Tam cakap sujud tentu radio ni view seganta fan romoti buat dunia enggala tefana buat dunia ni nama kita abai tinrapina kakak kesi dapri jeda tam cakap sujud tentu radio ni view seganta fan romoti.
Kanati ansine ibsa bulala kan imammat United States chalak isu sinif eesina.
Ummat Zimbabwe deny presidenti hara filachuf gara wirtu filannu ak ejra. Commission ni filannu Zimbabwe akkajaret parti biya bulchu zanu PFRra president Emerson Mnangagwa filannu adolisa soddoman jifatan ijran. Gara mormitu garu filannu sun kan wal aeja churan manamurtit iyate. Filannu kun Zimbabwe ficharra senak abesa kan jek amasiyasaf dinagde kawaggo tadarbani ke sabate gara jijjirama demokratwa takkatar kanfattu charra kennef. Ummat Zimbabwe egere wayawan akkar ufu hawwudan hedduminan bani sagale kennan. Tajabdoni sadarka dunya kajar anittigaru sagaleen kenname nagant umramus sanambuda garu yeronjiru hokkaran kangutamef humnoti naga eksisan humna hamma ba'a. Hirirto tarratti gargaaramuudhaan lubbu galaafatan. United States firoottaniif maatiiwwan namoon duraa ajjeefamaniif miidhaan irra ga'eef gaddatti dhaga'ame ibsaa hoogganoonni gareelee mara deeggartoonni isaanii nagaan akka sosso'an gaafatti. United States cicha komishinni filannoo Zimbabwe ba'ii filannoo walii galaaf ifaa ta'e baasuusaaf qabu simatteetti jechuudhaan dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Heather Nauert beeksisaniiru. United States gareta jabdota ofi kagurmusa darka dunya afta jabdota biye kesan galme walitte qabame filanno wali gala gama gamuf akkatolut tintalut fufti kannen immi kun isan ilallatu filammi wan biyetti kome qaban garana gaf waltale sera tolfamani jiranit akka e fatan jajjabe sinajeru misnawert wogganon siyasa martinu jedan misnawert yo inji fatan tay haqan inji fachu sanif inji fatamnanis Garumman akkasimatan gafan najeran. Zimbabwe ummatishe akkasumas motumman innaasan jijjirama filannoo haqa kan siyaasa dinagdeef mirganama akka jiraatu. Eegaa jiran kanatti United States ummata Zimbabwe waliin hojjechuutti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Kopitan fita chaa ujjel tamman tan chaka su ujjel tantur radu ni vioe sa ganta faan uromoti kopi boriti ni waltida chana mesun indura tammo Bruno Mars serbisa kandori sani kenna Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain Cardi B's chase, then it can't sell me, left the boss up and I hit the game It's my big bone, fuck he got all them girls shook, shook. My big fat, got all them boys cook, cook Work from dollar bills and I be popping rubber bands Bruno stand to me while I do my money dance like Yala milota Bruno Mars fangalate fanna amkhayna naga kesnu bula qopya fana marati tana qopti boreete wadeda chana gamkhayna Bruno Mars
Now stop Cause I love the way it feels when we grind. Yeah, our connection's so magnetic.